Joy Music.
Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again.
Ebyo kwagala nali nabye samba nako ebintu bya betting naye kunumiza onkabiza ontadde ku bending ewange nafuka na mojasi buli kiro nzenkuma nzenkume newange nafuka na sikali sikyebaka mukwano notolo twabula akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonkola otyo akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonnumya otyo towuliriza bigambo bigambo bansibakaga gambo kukwagala baby saza musango musango wabula wajula ebirundo olumonda bisane nkitwala ize newe nkuba kasimu kuwonyiga bize newe nkuyita baby wefula bize baby naye nawe leka nkola kalango nkasasanye mukwano nsabayo ku romance kayimba k'omukwano nkawandiike kukakasa nti siri kwegana era nze nafuka na mujasi buli kiro nzenkuma nzenkume ne wange nafuka na sikali asikyebaka bambi notulo twabula akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonkola otyo akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonnumya otyo
baby nze naawe nga twali bamukwano naye kati mbu wefudde w'obusungu ku byenkugamba kati nze mukyamu abakulimba nze ndaba kawaani bakusudiya bakusibe kiwaani olwoba kuwa ebigambo mbuwale temukyamu naye nga byona temuli kituufu kuba ekituufu baby nza kwagala buli omu ndaba yetaaga munne kuba ensobi zo zikolebwa n'abantu waletiwo nze nfuba nnyo okwetonda naye ate gwobiteeka mu bantu choke no kwetaga baby kuba gwe first lady naye gwe wekoza baby wacho binkola ani tewandigenze kale kituufu nasobya ani naye netonze baby komawo
akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonkola otyo akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonnumya otyo akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga yenza kwagala ebya ddala baby naye nga kikyonkola otyo akwagala ebya ddala yenze ne olitambula mawanga